See that you are still here. Go to Bravo.
Tam, quiet to Tam. Tam, quiet to Tam. Amenito Wamba, Elimi, Amenito Wamba. Amenito Wamba, Elimi, Amenito Wamba. Amenito Wamba, Elimi, Amenito Wamba. Amenito Wamba, Elimi, Amenito Wamba.
Bele mbele mimi nasonga, kule nyuma kama sitazami. Amani yake mie yanitosha, diyo mana mimi sihami. Nikimwomba yeye ananipa, Mungu wangu yeye ni muweza yote, ha ha ha. Muweza yote, muweza yote, ha ha ha.
Na mashida, nina sema
bye bye, mashida bye bye.
Bye bye,
bye bye, mashida bye bye.
Bye bye,
ile mboga nile na nyama, kwa wokovu mie na kwa
mboma.
Ila siku shida majanga, ila Mola huonekana. Amenitoa mba, heli mimi amenitoa mbali. Amenitoa mba, heli mimi amenitoa mbali.
Sina mwingine,
ha ha ha.
Sina mwingine, sina mwingine, ha ha ha. Sina mwingine.
Nimegoma teke teke, na mashida teke teke. Watarusha mawe mawe, ila mimi nawe nawe. Umenijenga, umenilinda, ndiyo maana mimi naimba. Msalabani kasulubishwa, dhambi zangu ukazifumba. Tam, kwa Yesu tam. Tam, kwa Yesu tam. Amenitoa mba, heli mimi amenitoa mbali. Amenitoa mba, heli mimi amenitoa mbali. Kila siku mimi nitasonga, maadui watabaki wajigonga. Kwa maombi nitawabonda, kwa njia saba watapotoka. Huyu Mungu yeye anatosha, huyu Mungu yeye anaweza. Huyu Mungu yeye anatosha, huyu Mungu yeye anaweza. Wanskumani anguke na Mola akakuja akatenda ya ajabu. Wakabaki kudua hii injili natembeza kwa waluya na kamba. Wakizidi kujikamba mii natambana kwake God, yani mii nagoma. Hii injili natembeza, hii injili nakambana kwake God, yani mii nagoma. Amenitoa mba, eli mimi amenitoa mbali. Amenitoa mba, eli mimi amenitoa mbali. Amenitoa mba, eli mimi amenitoa.
Where's Nadia?